Nakushima mukama agalanze tatange munange atayinza kunjabulira muli kye nkusaba buli lwempanjaga ongabira enema buli kye zimpanirira nakusima mukama kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira mulire nkaba nasangula amaziga ayi mukama gwe kisulo ky'essanyu lyange nakusima mukama nkwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira ne bwe banvaamu ne bwe bagenda mukama nkakasa kimu ti bwe nzira nkusangawo ng'onnenze nakusima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira ne bwe biggwaawo ne bwe nkalira kitange nkakasa kimu tinga bwe wabimpa oli binziriza nakusima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira ebyensi taata byabisanyusa mukama naye ate nga bwe tubireka taata nyamba mbikwase magezi nakusima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira abeetaaga esaala zange mukama obasaasira taata n'obajuna nakusiima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira amaka gange mukyala wange taata oba omwami n'abaana otukuumanga otuwa omukisa amaka gaffe bulijjo kibe kirabo kyo leero ne gye bujja mukama nakusiima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira nakusiima kwagala nze taata gwe munnange atayinza kunjabulira.